eɗen gondi yamde joyi min taji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon e fulfulde ko min Omar Hamma janganta o nani koye kibaruji. Nandi e nder koye kibaruji meɗen taccol hiite courant latingol andama nder gallure Nyamey, ɗume woni ko ɗum rimanto farnimɓe golliroɓe nge hiite. Nakkuje pukkorɗe nyamminirɗe université de Niger maɓɓitama. Yewtere meɗen hannde en pindino haltanana dow lewru sumayere dow bayraje ma wakkati kumtari kulle ɗe neɗɗo hani nyama far cellal ɓandu mum ko watta yalata. Kore jam hirtiyamo yeru ni no kalliranomi o ano ƴamɗe yaade to juuju himɓe nanganoɓe to endaandu ɗum woni nimɓe pelle jinganojo ɓiɓɓe leydi nanganoɓe nogay e joyi lewru mars wittinondu ndu gam mburtaki kiɓe kokkaka lawol yaade to horeɓe gallure Nyamey e wiide jamray laabi tawaɗi nder kawrol arzuku ngol duuɓujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ngol. Ɗum doni nde nyalande nayoɓernde hannde nde Maître Lirwana Abdourahmane latiɗo tawake nana nden nder garuwal kasungal dayi kayna région Tillaberi kam woni ko jiiju on hettinano. E kengal la sarano ɗum woni sengo hirnange leydi Niger toɓa latingo fa région tawa yehi heɓoy ɗum hannde subaka o min jeeyi to sarusi mawɗo kawjiɗo etol ndiyam e kenduli nder leydi Niger fa min keɓa famde sako ɗam toɓam fuɗɗam ndunguno na noyi. Madame Aminu Nafisatu goto tawaɗo nder sarusi etol o nani ko fammini nimɓe domaccu.
Ici à Niamey ville nous avons enregistré
dans Niamey millimètre 10.3 ko toba tilabir konna miso wadi do so wadi millimètre 10.8 gaya wadi millimètre 32 nonno den en di an tobudan dan endan wawata wi ede ndungu nati nonni koy ko min biyo to woni remobe wombe le région mo tilabiri Niamey tawa hebube juwole be endan to awani heylay kana woni remobe tawa be der leydi hor hudor dum woni dandi tok endan ben kay no mbawi awde saabu kamɓe kay ndungu mabɓe no hanno fuɗɗo illu sappo e joyi lewru ndu gonɗe nder mum ndu ndene miɗin jamiraɓe kamɓe remoɓe wonɓe toyna ɓeɓe tinnoɓe awa guese mabɓe fa wooɗa.
Nonde mbiya ɗum waɗi balɗe joni ko himɓe gallure Nyamey no tawda e saɗor ma taccol hiite lantarki ngol wala fuu alhaali misali so en koƴƴi kengal nyaloma kanƴum waddi ko ɓe gollidoɓe e hiite courant gilleji mum gewɗi no ɗon bona. Bandi min Habibu Garba yehi nani ko waddidomaji.
Nde gonga taƴol hiite courant ngol no mursina himɓe sanne, misali min ordinateur am, ampoule uji am e ko fiyata ɗereji wurtina bonani kam. Mi yehi to maɓɓe mi haalaniɓe ko bonani kam fuu, amma ɓe gi'i ko himɓe hewɓe garino boyto to mu na ko mi soƴƴi mi moƴƴino wiɗi e ceede am. De glace wala he liƴƴi ɗi du ɗi bonanni noon, waɗi du ko boni nder majji, wala du no neɗɗo waɗa. Miɗo wodi groupe amma de mi huɓɓimo o bonnan frigo am o wakkati fuu miɗen he woytitade amma wala ko ɓe gaɗanimi.
E nder laawol gooto ngolli min teefi nande ko tawa to mawɓe campagne hiite lantarki wiyeteɓe Nigelek ngen amma ni kawjiɗo filla habaruji ɗin hokkay min laawol. Noni horejo leydi meɗen Niger Issoufou Mahamadou kengan noon nder Nyamey jiidan naati caka makko e bureau keso mo suudu hawjindu moƴƴinole kokkor habaruji ɗene nder leydi meɗen Niger to docteur Kabirou Sani horejo suudu hawjindu moƴƴinole kokkugol habaruji ndo o wi jiidal maɓɓe ngal tawa kenana e hollude horejo leydi on hana o bureau keso e haalandema fawata joni kulle goɗɗe laatiɓe ɗum suuliɓe faryadu mbiyen ɗenda nde fedde yeeso. Kettine docteur Kabirou Sani ko wiray lettre sumana dow majjum.
Min gaɗanimo filla saɗoromaji ɗi min tawda nder nokkure de, misali golloɓe he aregon keƴoremin noon fuu. Waɗude golle amin ɗe du sey are sey golloɓe heƴorɓe du, no wodi du gollirɗe gon. To de ni warɓe ekkiti golle ɗen dilli to wala garowo luttina ɗa nokkure ɗen joɗoto ni noon goto wala. Ɗum du woni no waɗa ko golloɓe ɓen gala no keƴora. Min ƴami du ceede ɗe gomnati hokkata cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru ɗen du ɓeyde, ngam ɗe keƴata noon fuu faa ɗe kumta haajuji cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru ɗi. Kokkoɓe habaru gon du
mum
gala ñeñal mangal der golle mum min bi'i ko min ƴewtinto no waɗi ko ɓe keɓa ekkintinol lobbol ko watta ɓe gaɗa golle maɓɓe no haniri
nani Allah e ñalande ittanade leyɗe duniyaru gam yolbinande hokkoɓe habaru nder golle mu'en ko laati tati lewru men wittindi ɗum woni ko nde ñalande battu mum waɗa mawɗo bureau joɗanigo mo leydi amerika nder leydi meɗen niger biteɗo eric pewitker e nder andinore makko andini wiide e miccintinde ni ɓe ɗonne ko yolbinande hokkoɓe habaru nder golle mu'en no tawa nder laabi tugorɗi el farlaftingol ɗoenɗam laawol démocraci nder leydi woɗi di mo watta dande yahde ɗoende e gouvernement mo leydi niger ko tokka laabi gam yolbinande ɗoenɗam hokkoɓe habaru nder golle mu'en kanko goto o ni o yah o haali ɗoenɗam fa wari joni o wii ko leydi amerika no tokkiti ɗoenɗan hooƴal laabi e gollididde leydi niger ko attawe ɗum woni ngol laawol yolbinande hokkoɓe habaru tawe ɗum gollidama fa waɗi ko attawe ingol laati e ɗo joni gollidoɓe e far hokkugol habaru tawe ngol dañi e muɗum nonni kenga alarba noon gomnanti leydi meɗen niger maɓɓitoyi nokkuje pukkorɗe ñamminirɗe ɗe université leydi meɗen niger fou ɗum du cagganno noon ko fedde ardagal sukaɓe jangoɓe acciti ɗo enda murtere muɗum nde wala fu haddi gongo mamman dantani hannden subana o o noddi e cellalol mum kali ibrahim secrétaire général mo fedde ardagal sukaɓe jangoɓe pamminɗo nimɓe ko pukkorɗe ñamminirɗe ɗen fou kono maɓɓita
maɓɓitol janngirdeeji ɗi enɗan no kuyto ñaamete muɗum kañum to waalte o wi'anooma waɗe a talaato enɗan yande jeegon kikiiɗe de ministre kawjiɗo janndeeji mawɗi bantin ɗum yaari faa alarba yande jeegon kikiiɗe wakkati mo kaalte o ni hono e ley université to enɗan yimɓe heewɓe ngari ko ɗum fuɗno murtere nde enɗan yimɓe heewɓe fu dilli ley université ɗi enɗan woɓɓe kooti fawruuji muɗum en woɗɗo wekke jom odu kon nan ko heewi heɓi warti comité directeur fedde hawjiinde janngoɓe ne wurtini talkuru ñannde alkamisa nde enɗan wiide ke hono yimɓeeje ɓe fof kino dille université on enɗan jooni wakkati mo kaaldam e mon o ni le janngirdeyi to enɗan yimɓe no ngoodi deyi ko ɗuɗu waray tafo
ardangal fedde janngoɓe niger ɓe université mo zender wiyeteɓe INUS atalata bittiɗo sappo e joyi lewru men duɓujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓe gaɗi murtere ko balɗe jeetati mana murtere maɓɓe nde toɓa kenana e wiide ko bandiraɓe maɓɓe janngoɓe nder nde université mo zender laatiɓe dillinama ɗon gartire secrétaire général mo fedde wiyetede INUS mohammad malam boukar nanni ko moustapha mamman sani mo zender ƴamtinima ko haali dow
depuis heure on a déjà entendu des enseignants qui ont commencé à programmer leur cours aujourd'hui
illa kenga min nani janginoɓe gon gui'i puɗɗan janginde hannden min gui'i du ko deniɓe puɗɗi janginde to ɗum nawnam bandiraɓe amin gon dillunoɓe ɓe garta fa hannden gam bani iɓe giɗi warde nde ɓe ummowake ɓe garta hannden zendere ɗum du waɗi komin mbi'i murterde waɗa balɗe ɗiɗi gam hokkude ɓe wakkati ko warta ɗo zendere kaden du moƴƴinoɓe cuuɗi amin ɓe du keɓan moƴƴiniɗi no wuɗiri wakkati min gaɗuno hawrina amin gon min ƴami bawɗo dillude fuu dilla ɗum ɗum waddi ko ɗuuɗal maɓɓe fuu dilli gam nde ɓe dillayno ɓe laatanto woɓɓe dongal
mangal
e nder laawol joƴƴinde fedde hawjiinde sigila yittugol hakkeeji himɓe wonnooɓe nder woldeeji hano ko mbiiten boko haram maane wartirɓe koye mum faa kan en keɓa naata ley nimɓe wat jonde jam nder région di fa fedde daraniinde gam yittugol hakkeeji ɓiɓɓe aadamaaɓe no tawa e jahaangal illu kengan nder o région e nder laawol gotongol do ni nde fedde nde yaha ndaaro a nokkuuje to laatiiɓe ɗum woni konuule ɓiɓɓe boko haram jehino memiina ɗo endan kananke maɓɓe mbiyeteeɗo ɗo endan kaalidi ikri nani ko wiillawwan boukar do majjo
l'objectif poursuivi
do filla ko ndaarto hono yiitugol hakkeeji himɓe wonnooɓe nder woldeeji wartintaniiɓe koye muɗum en heɓa kamɓe ɗo ɓe naatto himɓe ɗum yiɗa kada ɗum waɗa e dow jonde jam kañum e narral e potal CNDH ndaaro filla hakkeeji ɓiɓɓe aadamaaɓe himɓe muɗum yiirde nder balɗe ɗe enɗan nder nokkuji to konuuji nganno région mo diifa o gam batte findingol himɓe annda dow tokkitagol kañum e faani ɗowtinaade laabi ndaaroji yoltugol hakkeeji ɓiɓɓe aadamaaɓe heɓa kamɓe ɓen enɗan ni wartiɓen enɗan kañum e nannganooɓe nder région mo diifa on eɓe joddo e himɓe jam min ɓeyɗan famtinde himɓe ɓe dow ɓe teddina wartitiɓe enɗan kañum e himɓe yofaaɓe keɓa jooɗo jam
studio kalangu
nder galle ñemeyi
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
birnin gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayi e jeetati fm
buza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere goho toɓɓere joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
noon ni yewtere meɗen pindino holotana ɗo enɗa mbiye keddi alsilameɓe nder leydi meɗen niger ɗo enɗa kengal sappo e jeegon lewru mai duɓujinayi ɗiɗi e sappo e jeetati woni koɓo ummodi ɗo enɗa e lewru sumayere lewru latindu ndu annema e ndu baraje filete leymu e dow lawol goto ngoldoɗo andi e nder lewru ndu no hani kulle ɗe niɗɗo tawe ñaami humtorake mane wayrorake e dow lawol gotongol do ni mbiya bandimi mbiyeteɗo Nafisatu Adamu Sirfo o yewti doy e goto hano kawjiɗo do jo andal do filla kulle ñamteɗe mbiyeteɗo ɗenda Abdourazaka Bello nani ko wi dow mum.
Le jeûne consiste notamment à sauter un des repas importants notamment le déjeuner.
Sumayere no haɗa e ñamde nema meɗen teddude e meɗen goɗɗo barke sanne ɗum waɗi ko jokka seni neɗɗo no wayro fuu nemnandi sanne sanne caggal mum ndu ko ha neɗɗo wayro wakkati muɗum woni honni nemaji men ɗi andude ɗini ɓuuri wodde kam woni ko nandi e bita ka naadu konna ñiiri pownadi enka eni hunde fof ko ƴuwe ɓi jalo fuu no waɗa gam neɗɗo hana ñande na yarde hunde ko woodi sukkar sanne sanne saabu sukkar o enɗan waɗan latoyta na walla nder neɗɗo noon wakkati gonɗu konna hono kulle meɗen yaryaruji ɗi jarannoɗen ɗi kañum woni ko jomum hoƴoto sanne sanne yaryaruji ɗi enna calbe ni wurtinta so wakkati ko wona sumayere nde kay fuu so jomum salbi no heɓa ndiyan yara ndiyan ɗa nata nokku calbe ɗe to sumayere du konnam no wawi tawe ni hono calbe ɗe so ɗuuɗi sanne fuu no ɓuyta ndiyam ɓandu jomum ndenne ɗum ɗon du kam woni ko ɓeyto jaccinde neɗɗo sanne sanne e nder sumayere nde to wakkati hono yarago ndiyan nde du ko hani woni neɗɗo fuɗɗira kujje kuyfuɗe kuyfuɗe hono joni jon tamoroje na ko wiyete dabina ɗum no wooɗi sanne saabu no wodi kulle kone muɗum ñiɓoje ɓandu kasendan no wodi sembe sanne no wallan hono machine ɓandu ummo nata golle hono ndiyele belnaɗeɗen du neɗɗo hakkilla to yar ndiyan goɗɗan galasi ɗan nde no wawi yarde ndiyele endan laatiɗe no fewi fewi seeɗa madu konnan fewa wuula no waɗa sanne caggal muɗum neɗɗo no wawi ñande konnan kulle kuyfuɗo kuyfuɗo hono ni haakoji ɗi ñanten ɗi endan na salati en jokkay hono furkuru jomum heeɓi no sofa sofa natan golle kandu caggal mum jokkay jomum no wawi ñande ñamdu ko wowno ñande ñalawma fuu ɗum ko hala neɗɗo waɗa woni hono gaɗa yergol ndiyan ngol to tinno tan no ñamani no ñamani fano hebbina reedu muɗum ne sina ga ñallino ñamaene sey ñaama ko heɓayno ñande ɗum fuu e ley wakkati goto on to ɗum ɗon yawto waddu a nawalla reedu reedu no ɓoylani no hooƴa hendu ni ɗum ɗon nanta wiya jomum waɗi nawallaji reedu e lewru sumay ndu enda
constipation et des troubles digestifs auquel on va être confronté souvent pendant le mois de ramadan
ɗowonto kibaruji meɗe fulfulde teli ene elanimɓe tawe jari ndiyam e sago joni wala fuu ko mbawmi yiide sana wiya Gungu Mamman Dantani kam waddata kibaruji ko ɗemgal hawsankore kirten to jam hirde fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger